Once again, let me just welcome brothers and sisters again to this gospel gathering. John.
Ndikulandire soni tu abale ndi alongo kumkumano mapemphero a tsiku la lero.
For sure, the Lord directs and gave us each and everything according to his determinate.
Izidu ndi Mulungu amene amakwanirisa ndi kuzilola monga mwa uphungu wake oyikipiratu.
This is the day that again the Lord has given us. We need to enjoy it and celebrate it. It's a blessing from the Lord. We have been in the book of John chapter 18 and we are still in the same book.
Takala tili tumbuku la Yohane mudu 18 ndipo tidakali mudu omweo.
Well, we understand that in the Bible there is this gospel books that has been spoken by Jesus Christ, written by four writers, that is Matthew, Mark, Luke, and John.
Tiziwa bwino tu kunena kuti mbaibulo muli mabuku atatu mabuku wana ngati folo amene ana amafotokozera mawu onse ambuye wathu Yesu Khristu ndipo mabuku awa analembedwa ndi Mateyu, Mariko, Luka komanso Yohane.
These books were written or spoken by Jesus Christ, teaching the people, preparing for the church that is coming in the book of Acts.
Mabuku a watu mlimawa amene aku Yesu anali kulankhula konzekera za anthu ake amene akubwera kuti akakhulupirira mu nthawi imeneyi koma mabuku mabukuwa analembedwa ndi atumi kapena kuti azitumika amene analemba mabuku amenewa.
He was to speak all this gospel to the people so that time coming the Holy Spirit should reveal Christ in the teachings, the preachings that himself Christ has preached to the people.
Ndiyo ambuye anafotokozera kapena kuti analalikira uthenga wonse ndi kumene kunali kukonzekeresa kunena kuti nthawi yoyikika ikadzakwana uthenga wopeza mbeso wolalikira kale mzimu woyera akadzafika pa wanthu azakawaunikira kapena kuti azakawapase kuwatsegulira maso kuti akaone ndi kukamva za zimene ambuye yesu anazineneratu za uthenga umenewu.
For we understood that the Bible says all these things that the disciples failed to understand them until when the Holy Spirit came upon the people. He translates, he reveals the hidden Christ to their understanding.
Pakuti tutiziwa bwino kunena kuti zinthu izi zonse ngakhale ophunzira sanatha kuzizindikira nthawi yake yomweyo ayi kufikira pamene mzimu woyera anafika pa iwo ndi kuwatanthauzira pamenepo mpamene iwowo anakazindikira sopano Khristu ovumbuluka mawu ake kapena kuti mawu ake otsekedwa anakavumbulusidwa mu nthawi ya mzimu woyera atafika pa iwo.
Nobody can hear this true gospel until when it pleased God to reveal Christ under us.
Potero kulibetu munthu amene akhoza kuzindikira za uthenga wabwino ngati sikungachita kukomera Mulungu mwini wake kudzivungulusa kwa iyeyo.
So the gospel is the hidden treasure to the elect.
Kotero kuti uthenga wabwino uwu ndi chuma chobisika cha iwo amene ndi osankhidwa.
What a comfort to be one of those whom God erected from eternity, that Christ died on the cross to redeem them and Christ, the Holy Spirit, regenerates them.
Komatu ichi ndi chirondozo kukhala mmodzi wa iye amene Yesu Khristu anamufera ndipo uthenga wabwino unavumbuluka kwa iyeyo pamene mzimu woyera unaonesera ukulu wake kapena kuti ubwino wake wonse wabwewa Yesu Khristu.
Well, we understood that these things were happening in preparation for his death. That has been spoken in John chapter 17 from this one downwards.
Ndipo tiziwa bwino kunena kuti za zinthu izi zinayankhulidwa pokonzekera za imfa yake imene tikachitidwe monga mmene analankhulira ambuye yesu iyo mbuku la yohane chapter 17 verse yake yoyamba kutsika pansi.
And John write this speaking Christ as the son of God, the little God, but in the flesh.
Ipoti Yohane bolemba izi, anali kumufotokozera Yesu Kristu, monga mulungu, amunga mwana wa mulungu, monga mulungu mwini wake kuma ongo one seredwa mtubi.
So, verse 8 for today continuation says, that is the answer that Christ was answering in the barn when he came, when he met with him.
Ndeno mundimeka 8 mu chapter 18 chapu kulimeka takati kuyanga la Yohane ro ambu Yesu anakayanka ili ndi yangu limena ambu Yesu amakayanka pa ambuye kunena kuti anthu aja mena nabwera kukangwira ambu Yesu aja ayanka.
He said, Jesus answered, I have told you that I am he. If therefore you seek me, let this go their way.
Yesu anayankha nati, ndati ndine, chifukwa chache, ngati mufuna ine, lekani awa amuke.
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Pamene potu gulu, gululo, pamosi ndi Judas Iskarioti, anamtenga Yesu, anamkira Yesu Kristu na mbanga iye.
Verse 9. That the saying might be fulfilled which he spake of them which thou gavest me, have I lost none.
Kuta kwaniridwe mawu amene anati, mwayiwo amene mwandipasa ine, sindinataya mmodzi.
Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The seventh's name was Marcus.
Pamenepo Simon Petro pokhala nalo lupanga analisolola na akantha kapolo wamkulu wa nsembe namsenga khutu lache la manja koma dzina lache la kapoloyo ndiye Marko.
Then said Jesus unto Peter, put up thy sword and into the sheath. The cup which my father hath given me shall not drink it.
Pamenepo Yesu anati kwa Petulo, longa lupanga mchimake, chiko chimene atati wandipasa ine, sindimwere ichi kodi.
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Ndipo kamulo ndi akapita wankulu, ndi anyamata Ayuda, anamkira Yesu na mmanga iye.
Remaining two verses 13 and 14, and led him away to Ananias first, for he was father-in-law to Caiaphas, which was the high priest that same year. Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that it was expedient that one man should die for the people.
Verse 13-14, inayamba kupita na haikuwa nasi, pakuti anali mpongozi wache wa Kayafa, amene anali mkulu wa nsembe chaka chomwecho. Koma Kayafa, anali uja wa kulangiza Ayuda, kuti kuyenera munthu mmodzi afere anthu.
You can see another mysterious gospel revealed in these scriptures that we have just read.
Ndetu muta kuona chinsisi china ja utenga wabu ino mene ukufungulu sika mutenga huu mene tangu wele nga kumene hako.
And verse 14, Caiaphas said to the Jews that it was expedient that one man should die for the people.
Chifamu ndimeke ya 14 na kunena kutiko wa Caiaphas ndio jawa kulangi za Ayuda kuti kunaenera kuti mtu mwazi afere antu.
When they said it is expedient that one man should die for the people, it means the coming of Jesus Christ. That whatever Jesus Christ met with, it was
expedient.
Which means there is nothing less, nothing more, because it was expedient.
This is what I'm saying. If you believe that the man who came to Jesus, the man who came to Jesus, the man who came to Jesus, the man who came to Jesus,
This Caiaphas was speaking in the gospel because Acts chapter 2 verse 23 says,
Ndiyetu Kayafa makala mkula utenga umene uji. Fukwa mbuku lama chitibwe chapter 2 ni 23 akuti.
Him being delivered by the cabinet council and for knowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain.
Ameneyo, wopere kituwa ndi upungo hiki tuwa ndi kuziwira kwa Mulungu. Inu mwampa chika ndi kumupa ndi manja antu osa imzika.
Whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be born of it.
Yemweyo, Mulungu, anamukisa atamasula zoa wa zaifa, mwakuti sikuna likoteka kuti iye akidwe nayo.
So you can say that it was expedient and it is expedient that one should die.
It is that
it is in that way because it has been already determined cancer and for knowledge of God. That is from the eternity. It is expedient because Isaiah chapter 53 verse 10 says it pleased the Lord to bruise him.
Ndiyedu kuna ene la jifambu kula Isaiah chapter 53 verse yake ateni kunena kutitewa kuna kumera Yehova kumtunduza iye.
Isaiah chapter 53:10 reads by saying, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, the pressure of the Lord shall prosper in his hands. He praised the Lord.
Muvesi yake ya 58 ya Bukula Yesaya 53 akunena kuti, koma kunamukomera Yehova kumtunduza, atamumvesa zowawa moyo wake, ukapereke nsembe yopalamula. Iye azaona mbeu yache, azadani mpisa masiku wache, ndipo chongo ndolesa Yehova, chizakula manja mwake, ikitu china mkumira Yehova.
So, Caiaphas was speaking the real gospel that has been hidden in the Old Testament. But the coming of Jesus Christ is the accomplishment of whatever the Old Testament says about.
Ndiyetu Kayafa amakala mkula chinsisi cha utenga wabwino. Utenga umene una kabisido nchipangatu cha kale. Ndipo amakawa nesela kudela kuti Yesu Kristu anaenera kuti abwere ni kukakala kukwani visa. Wazonsa zimene sena yendo yaza nchipangatu cha kale.
Don't forget that these are the Jews, the elected people that took Jesus to Caiaphas so that Caiaphas should speak the word of God.
Ndiyetu msaiwane kuti awande Ayuda. Anthu amene ndo sankhidwa Mulungu. Amene ana mtenga Yesu Kristu mkupita naye kwa Kayafa. Kuti Kayafayo akala mkuleja pa ntima pa Mulungu.
By this time, these Jews were not seeing the revealed Christ of the scriptures. So they were taught the scriptures, but they even not understood it because it will never be understood with the flesh.
Ndiyo munthawi iyi Ayuda analionena kuti anamvapo za utenga umene ukapena zama u amene wawakoma iwo sama kamuona Yesu Kristu amene amene akuoneka ovungulusidwa mmalemba. Izi ndizinali choncho chifachirena kuti Yesu Kristu amene sama zindikirika ndi munthu amene ali mthupi.
The Lord God gave them the spirit of slumber so that they shouldn't see this Christ of the scriptures until the fulfillment of all whatever the Bible, the scriptures spoke about.
Ndiyo ambuye Mulungu anachita kuwapa samzimu watu ulo kuti anthu awasamzindikire iye kufikira atakwanisa zonse zimene zinanenedwera atu za iye zitakwanisidwa zimene zinalembedwera atu mmalemba.
Slumberness comes from God.
Kuonera kuti tulo timene tulo timachokera kwa Mulungu.
Verse 8 says Jesus answered this band the captain about what is to take place, that leave the people and take me.
Neno mundi mega 8 ambuyeso akuyankha gulu limene lero kuli fotokozera za chimene chikufunika kuchitika kunena kuti niyo tumwasi anthu awa ndikuti munditenge ine.
He was speaking this so that it should be accomplished that Christ and his mission is only alone to die for his own people.
Ndipo ambuyeso akayankhula ichi kuti chikakwaniritsidwe kunena kuti Yesu Christ ndi cholinga chake amafunika achite iye yekha amene ati akafere anthu ake.
So he was to fulfill all the scriptures. Let the people go their way as it has been spoken that the shepherd who says the sheep will go astray.
Ndipo zinthu zilizonse zimene zimakalankhulidwa ndi kuchitika apa zimakakwaniritsa mawu onse a mʼmalemba. Ndiye mmene amakawawuza kuti alekeni awamuke amakakwaniritsa lumawu amene ananeneredweratu zonena kuti ndizakantha mbusa ndi nkhosa zizabalalika.
So he was to let the people know that he is the only one to fulfill all the scriptures. Let him be bound.
Apapa amakaonesera ndi kukazi ndi kristu amene anabwera ndi kukwaniritsa malemba onse ndifanika anayenera kunena kuti iyeyo akwambidwe.
So all the disciples gone astray, the band bound Christ Jesus.
Ndeno onse kunjiraja anapita kunjira yawo kapena kuti anabalalika maluma ke mvululo linamumanga Ambuye Yesu.
Verse 9 says that the saying might be fulfilled, which is spake of them which thou gavest me, have I lost none.
Ndemu ndimeke anayi akuti kuti akwaniridwe mawu amene anati mwayiwo anati mwayiwo amene mwandipasa ine sindina traya mmodzi.
Here Christ is speaking the fulfillment of all the scriptures that nobody will miss heaven, those whom God elects.
Ndipo apa Yesu amakalankhula kukwaniritsa mawu onse a mʼmalemba kunena kuti palibe mmodzi ngakhale mmodzi yekha amene ati adzatayike amene Mulungu anamutanga.
He was speaking, that was a reference from John 17 verse 12, whereby it says,
ndipo amakalankhula izi pokaonesera zimene zinanenedwa kale mʼbuku la Yohane chapter 17 ndi maike a 12 mwanena kuti,
while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.
Pamene ndinakhala nawo ine, ndinali kuwasunga iwo mu dzina lanu, amene mwandipasa ine. Ndipo ndinawasunga, ndipo sanatayika mmodzi yense wa iwo. Koma mwana wachita ipo kuti lembo likwaniridwe.
This is the comfort to those God erect that nobody lost salvation. It's the mission that Christ came to accomplish on the cross.
Awanu ndiye mawu achitonthozo kuti amene ndiosankhidwa kunena kuti kwa iwo amene Mulungu anawasankhawo kulibe ngakhale mmodzi amene akutayika chifukwa chimenecho ndi cholimba cha chimene Yesu Khristu anabwerera dziko lapansi kuti asatayiko ngakhale mmodzi.
Again, if you never understood well the word of God, you can be thinking that once you was chosen, there was no need for the death of Jesus Christ because he lost nobody.
Ndipo apatso pakhoza kuwa ngati utakhala kuti Yesu kumvetsesako kuno bwino ukhoza kumaganiza ngati kunena kuti kola ngati ineyo ndinasankhidwa Mulungu anandisankha kuchokera pachiyambi kuti kunasokaso ngakhale ifa ya Ambuye Yesu chifanira kuti palibe ngakhale mmodzi amene adzatayika.
It should be known by everybody and everyone that the death of Jesus Christ is the true and concrete cornerstone of salvation of the elect.
Komatu chidziwike kwa wina aliyense kunena kuti akufa ya Ambuye Yesu Khristu ndiye chikwaniritso chenicheni komanso ndiye maziko ene ene achipulumutso cha osankhidwa.
Without His death, no salvation. You was erected so that Christ died for you.
He never died for your those
whom God never erected. He only came for the
erected
because already God put them together, waiting for the fulfillment of the word of Christ to die for them. So the dying of Jesus Christ on the cross was the redemption for the elect and was the leaving behind of the son of perdition.
Ndiyo infa yangu ya Yesu Kristo yangu atandaija inali chiongoro cheni cheni changu tangikwa koma ntau yomwe unali kukutanya kunja ana achita iko.
The dying on the cross was the recruiting those God erected to salvation, recruiting them so that they should be redeemed, and the erecting behind, letting to themselves those that
God never erect.
So if you are one of them, you have been recruited on his day, in his body, on that day when he was dying.
That's
why he said in John chapter 19, verse 30, it is finished. Why finished? Everything that the Lord needs, Christ came and fulfilled
it.
Christ is the fulfillment of the law. That's why he said, I never came to destroy, to break the law, but to fulfill it. What does the word fulfill means? If something is half and there is another space waiting to be filled, that space, if it has been filled until the brim, then it is fulfilled. It is to apply the lifting to the brim that fails to be filled. For example, if the cup is half watered, it needs to be filled with another water until the brim so that it should be fulfilled. So if it is full, then it means there is no any other space whereby you need to fill it. If Christ came into this world to fulfill, then it means there is no any other space remaining for you to have to fill it. So So you can do nothing to fulfill what the Lord fulfilled it. That's why law, Christ fulfilled it, and we are here to speak grace, grace and grace alone. But if you mix with the Lord, then it's not the gospel. Law and grace never moves together. If the law goes this side, the grace go other side. It never moves together. It never cooperates together so that one should preach them together. Now, verse 9 is speaking about the fulfillment of what was said about never left behind Lord Christ died for.
Here
it's a word of encouragement that if you are one of the elect, no one left behind. You are not left. You are in the line. You are on the way going.
That's
why if anything comes by your way, you never separate you from the love of God, because those that are his never be separated. The question might be, when did Lord God erect were not lost?
It
was that day when Christ was on the tree hanged. That day he accomplished by collecting all the elect, and nobody were left behind. So many thanks to God, the one of those God never left behind. And if you are one of those, God never left you behind. You'll be comforted always, and nothing will separate you or put you stressed, but you'll be encouraged always. That's why when we continue, verse 10 says, then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Marcos.
Here
he is speaking what Simon Peter did, trying to help Christ drinking the cup, that God made that it is only Christ who is to drink from the cup.
Jedu Abba, Bible Bonus Petro, pamuntu amene Petro amayesera kuthandizana ndi Yesu kumwera mu chikho chimene Ambuye Mulungu anachiyikiratu kuti Yesu Khristu akamwere mmene.
From eternity, God set Christ alone to drink from the cup. That's why he prayed to God, let this, if it is not thy will, let this cup pass by. But if it is thy will, let this cup be accomplished, let me drink from it. Which means he is the only one worthy to be drunk from the cup.
Komatu kuchokera pachiyambi Ambuye Mulungu anamupatula Yesu Khristu kuti akabwere muchikho chimene chichi. Ichi chifukwa Ambuye Mulungu akapeka ali munda wa Getsemani kunena kuti ngati mpotheka mulole kuti chikho chichi ndipitirire koma ngati mufuna andimwere muchikho chimene chocho. Ndiyeno ili nakhala ya ukwaniso kunena kuti Yesu Khristu akabwere muchikho chimene Mulungu anapereka kwa iyeyo.
This is the same Peter whom denied Christ thrice. This time when he was with Christ, he tried to help Christ without knowing that the time is coming when Christ will be on the cross and when Christ will be like there in the courts of Pilate. Then when he will be alone, he will show what the original Peter whom he is.
Ndiyedu munthawi imeneyi Petroyu pamene ali ndi Yesu amakayesa kumthandiza Ambuye Yesu kuthandizana naye ntchito Ambuye Yesu posazaawi imeneusa amene azagwiridwa ndi kokhomedwa pa mtanda ndipotu ngati Ambuye Mulungu atakusiya wekhaaiikire ine mapendo ake umaonesera u.
We never help God his work, he does alone. And his glory never shares with anybody. I remember in the Old Testament, the father Gideon spoke to the people that wanted to help Baal, that idolatry worship in delivering the message to Gideon or to kill Gideon.
Ndikukumbukira mchipangano chakale pamene akatawa Gideon akandala mvula ndi gulu la anthu limene linali kumbali ya Bala ndikuyepotaka mupano ndipo amafuna kutankhula Bala yokuti amfuse Gideon.
He told the people, if he buys God, why is he not having a decision to work out on this? Instead, you want to work on behalf of him. Here is completely showing you that the little God, the sovereign God, never being helped by people.
Abantu zikuoneseratu kwathunthu kuti Mulungu weniweni Mulungu wamoyo samasowa kuthandiza ntchito yake ndi anthu ayi.
You can never help God. God is never helped by anybody. He is God. He is sovereign.
Iweyo sungathandize Mulungu ayi ndipo Mulungu yonse samasowa kuti athandizane naye ayi chifukwa iye ndi Mulungu iye ndi wolamulira.
I remember the Genesis time. We have been thinking, sitting down and confer, making the conference. What do we do so that the church should grow?
Ukumbukira nthawi ya kumbuyoko kunena kuti timakhala ndi nthawi kukhala kukambirana kunena kuti kodi tipange bwanji charity mpingo wa Mungu.
We never confer the work of God. It's for himself. He does according to his will.
Komatu sitimafunsana mafunso kapena kukambirana pa ntchito ya Mulungu ayi. Chilichonse chimachitika kufuna kwake wake basi.
If it is not the Lord who revealed Christ to you, then you've been thinking to confer things, campaigning so that the people should come, campaigning so that the people should stay in your church, campaigning, doing whatever you can so that you should mobilize the people to be, to have the togetherness spirit. This is not but a religious groups of people.
Ndiyedu ngati sikunakomere Mulungu kuvumbuza Christ my way, Maloma, Calabans, Kumakabiran, and Yan, would it bang a white, would it bang a white, would it bang a
grace never be conferred. That's why Apostle Paul says, but when it pleased God to reveal Christ in me, never confer us. But these things will be heard only by those God erected. They will know that the true gospel is never having the spirit of conferring it. Here we see how the flesh works in thoughts that it can help God accomplishing the will. This time when people came to say Christ, Peter had already the sword in his sheath waiting. That's how the flesh works. But God led Peter to have that sword so that he should preach the unknown to the flesh. That flesh will never help. It never helps. It never pleases God.
Let
us see what Christ spoke to Peter as a confirmation that they are flesh never held. Then said Jesus unto Peter, that is verse 11. This is after Marcos had his ear cut. Put up thy sword into the sheath. The cup which my father hath given me, shall I not drink it?
So
here you can see that Christ is speaking to Peter that this cup is worth me to drink from it.
So
he was to put down in the vessels the swords, because it's not their time, it's the time of Christ to fulfill all what the law requires. Matthew 26:39-42 says,
Matthew 26:39,
it says, and he went a little further and fell on his face and prayed, saying, oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt.
Mumateyo chapter 26 ndima yake ya 29. Ndipo anamuka patsogolo pang'ono nagwa nkhope yake pansi napemphera nati, Atate, ngati nkutheka chikho ichichi ndipitirire ine. Koma sindimonga ndifuna ine, koma inu.
42. He went away again the second time and prayed, saying, Oh, my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
Pamene mundima yake ya 42 akuti anamukanso kachiwiri ina apemphera nati atate wanga ngati ichi sichingandipitirire koma ndimwere ichi kufuna kwanu kuchitidwe.
So you can see how Christ was praying. It was not commanding God to take away this cup, but to let God exercise his own will.
Ndiyo apo mukhoza kuona mupemphero la Ambuye Yesu limene amakapemphera sikuti amakamlamulira Ambuye Mulungu kunena kuti achose chikho ichayi koma kuti amakalola kunena kuti Mulungu alole chifuniro chake chonse kuti chichitike.
That's why even in verse 44 you can see that he left them and went away again, that is the third time, and prayed the third time, saying in the same way, let thy will be done. If it is worth it for me to drink from
this car.
Himself is the fulfillment of whatever the law was commanding.
Odero amba kukaonesera kuti Yesu Kristu uyu anakhala wokwanirisa zinthu zonse zimene chilamulo chinalamulira.
That's why verse 9 says, then said he, lo, I come to do thy will, that is all God. He taketh away the first, that he may establish the second.
Ndime anayena kuti pamenepo anati, taonani ndafika kukuchita chifuniro chanu inu Mulungu atachosa choyambacho kuti akaike chachiwiricho.
What is the first and what is the second?
Ndeno choyambacho nchiani nanga chachiwiricho nchiani?
The first is the law, the second is grace.
Choyambacho tuchilamulo ndipo chachiwiricho ndi chisomo.
So the coming of Jesus Christ, the dying on the cross, is the fulfillment of the law and the establishment of grace. And from that day thence, not any other message but Christ and Him crucified is the message that we are to preach.
Ndiyetu kwa kubwera kwangu Yesu dziko lapansi ndi kukafa pa mtanda kunali kukakwanirisa chilamulo chonse komanso kukakhazikisa chisomo kotero kuti palibenso uthenga wina umene munthu akhoza kuwulalikira koma kulalikira chisomo chokha umene ndiye uthenga umene tinapasidwa kuti tikalalikire basi.
That's why verse 39 of Matthew 26 says,
ndifa chake mundime ya 39 ya buku la Matthew 26
he says, let thy will be done. I have come to do thy will. Now the person, what is the design of preaching that we are here to preach? We have only one design of preaching, that is preaching Jesus Christ and Him crucified without compromise, no mixture. That is the will of God. What is the will of God to the Son? It is to drink from the cup that the Father had predestinated it and made it that Christ the Son would drink from it.
Yesu Kristu afere kuti nene atanga chikonzera kuti kuchikira kuti kazi kuti Kristu to azakamwirapo.
What is the will of the preachers, the elect, that is those that God elects?
Nanga chifuniro acholinga kapena kuti chifuniro chaiwo amene ndiwo azilalike apenda.
It is to preach Jesus Christ and Him crucified without compromise.
Ndikulalikira Yesu Kristu opachikidwayo osachosera kapena kuti.
If you check the gospel, you are not preaching the gospel, but that filthy lad I don't have a worship. May the good Lord help us so that we can preach this Christ of the scriptures without compromise, because on our own we can never manage to preach Him.
Christ